This is an MUT Radio podcast.
Minutes after 9 on MUT Radio ingoma le eyabay hit kakhulu basikhuluma ngama hit angikhuluma ngama
hit
khuluma
ngale ngoma yes what's it by the one and only
yeah oyena umuntu obemela ngabe uthi ukhipha ama hit after hit yena
no kudasezweni
khona le ngoma le khona njengamanje trend ayo ethi qeke hey yabona leyo on MUT Radio shaping on the future we have King Nuba namhlanje Snezi She's joining us live in studio to speak about King Nuba.
And namhlanje,
yes, sifuna ukwazi King Nuba nje. Kakhulukazi King Nuba, yamkela siyambona uyamkela siya.
And there's a difference between yamkela and King Nuba.
Yes. Yeah, right? Yeah. So we asamkela inkosi yasezweni.
Inkosi yasezweni, yes. Inkosi yonke ama departments.
Oh my god. Ayikho inkosi yomculo, inkosi
yenkosi. Yo, nurse, yo, teacher, konke la mfaka khona iyangena.
Ah, King Nuba, thank you so much for joining us on MUT Radio. Vethu siyabonga kakhulu.
Oh, yimi King Nuba, yimi inkosi yamabhinqa nje. Sanibonani balale emakhaya. King Nuba lo bose bini bonto. Umuntu ogcoka kahle cula kahle ezweni.
Yes.
Crush us is bama 80s. I'm much of those.
I love the intro.
Uthe inkosi yani?
It was bama 80s.
Yay!
Uthe inkosi yani konje? Inkosi yamabhinqa.
Inkosi yamabhinqa.
Yay! Why God? Why you pay?
Ah, umuphi yena ngoba phela wabaleka wathi upresident mase ngenkosi washintsha ngalezo sikhathi wabona ukuthi ubukhosi buthathile washintsha yena waba upresident
awethu no thank you so much siyabonga king ifethu for joining us on the MUT radio inkosi yasezweni Snezi kambe let's get to know uKing Nuba inkosi le yasezweni ukuthi qhamukapi inkosi yakuphi kahle kahle
uKing Nuba undaba ezinhle uyamkela wabanuba isibongo ekhaya isemzimkhulu eMatsheni ngigrosse hiding ngakini
okay uKing Nuba uqale nini uKing Nuba
because how does King Nuba become yeah
uqale nini nje kuba uKing Nuba
ukuba uKing Nuba ngiqale bekuzozi covid kuba ngiphazama kodwa kuba nje inkosi nje
inkosi
yakho konke inkosi yabaculi I think ngaqala ukuthanda kakhulu ngo 2012 hayi ukuthanda kakhulu ngizalwe nje ngiyinkosi yabaculi ngizalwe ngithanda umculo ikakhulukazi okwamaskandi yabo but ngithe ngo 2012 ila bengikhanda khona ama video ngiqala ngisashutha ngama phone nje abetha yabo sikakabi nama apple
aw my god yabo
yabo ngokusenzima kodwa umuntu wayenza uthando engazi ukuthi ngempela ubukhosi ubuphethe ngoba ngangenza nje mina ngingazi ukuthi lento kanti ngiswe emazulwini ngiyembethe
aw my god
yeah ngathi ke makhambi isikhathi ngawayeka ama video ngoba uma wenza into ehlukile yayingajwayelekile into yama video yabo ngawayeka ngenxa ukuthi hayi nami nganginayo confidence ukuthi ngenza into ehlukile nje abanye bathanda ibhola abanye bathanda ini kodwa mina ngithanda into ene art phakathi
yeah
ngwathi ke mase ngifika endaweni yase Eastern Cape ecuwa ngathenga ikamera ke sasinike imali kizumbulu amabhuku allowance mina ngathi ngingena indaba yencwadi ngizofunda ngama screenshot mina ngeyithombe
what a bad advice
kolalele right now don't take leo advice
tang advice ngikhuluma ngani
sure
yeah ngathenga ikamera eyenza thangibuyele ke kushutheni ke ama video nakhona kwakukhona vele ababeshuthe ithombe engangibukela kubo le esikoleni ecuwa
ngiyathanda ngoba thina sikunikezile i mic yonke futhi inkulu le kunale wayiphuca khona le mic wayiphucwa bakuphuca i mic lapha kwakwenze njani lapha
lapha angisho ukuthi nami nje vele ngangishansa akangazi ukuthi uzongincisha ugogo nomona
ugogo nomona aphuma ingoma futhi ugogo nomona
yeah ngincishela ntoni mike nina ngincishela ntoni mike nina
no way
I wanna yeah bangincisha iphele mike ngangilindele vele ngangimazi ke ugogo
uyaziwa ugogo
ngangijwayele ukumvasha nazo office ina ngxoshe yeah kodwa ke kwangasiyona into etheni ngoba yeah
that's amazing. So now I'm sure there's a difference between uyamkela indaba ezinhle noba and king noba. So what's the difference between these two characters? How does one differentiate cha manje ngibona uyamkela not u king noba?
Ngisho ukuthi ngifana nesangoma nje yabo ukhe kunokusuka evuka umoya nje bobu artist
ne I love that
undaba ezinhle okanyamukela uhlezi nje umuntu nje uphansi njengoba ngiphansi nje nama ngilungele umfana oyilungele ngaphana ngapha kubatshaza ukulunga kwalomfana yabo la ngihamba kwa kuthiwa walunga umfana yabo yeah singasho ukuthi umehluka nje ukuthi uKing Noba usuke yiartist lo munye ke usuke nje umfana nje ozilungele nkosi yami.
And then now getting to industry lo kuyona nje kamanje, when was your breakthrough? Ngasho ukuthi ungene kanjani into industry, ubonene uthi cha nje kamanje sekuyenzeka and it's happening for real. We introduce all ban into the media space.
Mina ngibe nenhlanhla ngoba uvela kwami angivelanga engiseduze komuntu or ngenxa yomuntu ngani ngoba bekuyi COVID ngisekhaya yabo. Stage so kusawu stage bani ba no stage 10 angisazi noma kwakufikiwe
la. Oh yeah.
Lapho ungavumelanga ngisho uphume egate-ini ekhaya.
Oh no way, I don't think safika kuleyo level ngeke. Nami ngisuke emzimkhulu, but I don't remember that level.
Hey, kwangakho.
Singaphumele egate-ini, no way. Okay, sure.
Yabo. Ngalokhuzana ke ngavela ngoshuni wasezweni ocula kahle ogqoka kahle njengoba ngiqoke kahle nje
ngiqoke kahle mfowethu.
I love the confidence.
Ukuvela kwami ke ngivele ngenxa yokuthi bengisebenzisa idatha akukho kunye yabo ngathi ubani uye wakwazi ukungiveza or inkampani ethile angaze ngalokhuzana ngaphatha inkosi ayiphathe iyaphathe. Manje ngivele nje nge-COVID nje ngisho kanjalo ngisekhaya akekho umuntu engathi udlalela indima lapho.
Uyinkosi egqoka kahle mfethu, awusitshele kabanzi
fashion yakhe. I remember this one time I saw a picture of you ufakile ibluke and what caught my attention was that ufakile pegs ekugcineni and I'm like lo mfana urat kodwa ikhanda like
bengisemncane ngalezo sikhathi yabo le impahla bengifaka ama pegs ngoba ngazi ukuthi impahla ngizokhula
nazo
yabo. Manje ukukhula kwami kuphoqa ukuthi angibele ngiqaqa ngiqaqa yabo njengoba manje angisavamisile ngoba asengimdala bengimncane kuleza inkathi I think bengilako 13 years njengoba nje nginabo
nginasi ukukhula naye
yeah.
Oh my god,
wow.
Yini le usitshela kabanzi mhlawumbe kumuntu olalela nje manje ukuthi ugqokeni
and what's the
price mhlawumbe uma ungasitshela ukuthi ibiza malini nje lezi nto ezigqokile.
Esicathulweni angijwayele ukusigqoka ke lesi ship.
Okay.
Yeah, kodwa ngijwayele ukugqoka lesi si brown esidume ukudlula abaculi.
Oh my god. Oh yeah, yes boy.
Yeah, so na that's imali 7000.
Yo.
Yeah, bese la uBrandwood ke ongajwayelekile.
Ongajwayelekile.
Omhlophe njengoba ngingu-all white nje. Wona outdoor go 5000.
Oh my god.
Yebo, bese ishethe lepolo ke.
Uyabona ithezi yaphuma la?
Yeah. Yebo, bese ishethe lepolo lona lalu 3000. Bese ke ijazz ke leli elithanda ukuthi bandla lithi ukukhuphuka lalu 23 ukuthi ngiya swipe phela ngibenda naye
23k ngingakanaki
yabo kula ukuthi yiloke libiza njenge theze liphushwayo kodwa ne polo eliyi fourth hand liyatholakala
ngeke consider labona nje masikhanti outfit yakho yonke even apartment yaphuma la
kunjalo impela ngiyadura impela
ngiyamthanda uKing Noba lo sekhona manje lo wasesigangeni lo
oyixegisayo
oyixegisayo
ngesasho utxegisani kodwa uyixegisayo
lo ixegisayo.
Wow,
uyazi kabanzi mfethu la ama video ushuthelaphi lapha?
Ngishuthela ngakithi la nje bengimfule bengihamba le ngidoba kuyo yonke into bengiyenzela kuyamfula yabo. Ya mina ngisengabona ke ubuhle bayo ngathi hayi ngishaya ushuni wasezweni ngakithi nje lapha ngikhulele khona.
Okay. Uzele ke futhi naku social media. I'm seeing a lot of accounts. Kunengane zo King Noba, o auntie ba King Noba, o sisi ba King. Nje kuningi. You have a lot to wear. You've worked so hard to be where you are. Super proud of you.
Yeah, siyabonga. Yeah, ngizele kakhulu yabo. Ngoba namanje bekumele ngiqhamuke nendodana kodwa ngathi hayi angingafiki nayo.
Ngoba
ngifuna ifike ngesaye isikhathi.
Aw, siyibona indodana.
Yebo, ngiyishile endlini ngathi hayi ayifike ngesinye isikhathi.
Now so imemi yodwa hamba yodiceleni.
Kunjani mphe?
Indodana kanuba. No man, namhlanje we celebrating International Artist Day and kade ukukhuluma ngokuthi nje ukuba yiartist ukona ukubekela. Mhlambe yini osuyifundile mhlambe ngeindustry so far and wathi wena uma ufika bakwamukela abantu bakuthanda futhi abantu uma uhamba ama event nje makuthiwa kuzoba no King Nuba kuyazi ukuthi hayi kuzoba mnandi kulewe event mhlambe yini osuyifundile ngale industry le mhlambe okuhle I don't know if you would mention okubi
engifundile ukuthi akumele uzibone nje umuntu odumile akanye yabo into esha abantu kakhulu nje wathi sasekhona ezweni sama artists nje ukuthi asange sithi sidumile sa senza nje lokhu abakuthanda abantu umuntu mhlawumbe uba nalongoma edumile abivela a relax athi hayi vele singiyaziwa kanti abantu hayi ngoba bethanda wena kakhulu bathanda umsebenzi wakho yabo mase ungasawenza umsebenzi wakho bazokwazi nje kodwa bangakuthandi yabo thina bayasazi futhi bayasithanda ngenxa yokuthi senza umsebenzi abawaziyo njalo asange sithi hayi manje sesiyaziwa
and then whilst sisakhuluma ngayo industry what advice would you give omunye umuntu who wants to get into the industry ungathi mina ngiyenze kanjani if I want to be as famous as you are and also what can I expect
ngasho nje ukuthi umuntu akenze lokho akukholelwa kuwona yabo noma yini ezojabulisa yena nabantu yabo futhi
Julie
impela kodwa nje ngathi umuntu akenzela kwakholela kuona futhi enze lokho
okumsebenzelayo
ngoba sineziphiwo ngeziphiwo
engafani futhi
yabo mina nginkosi yakho konke ke ngishaya umculo ngiya actor makubele actor ngiyusonkondlo nginkosi yamakhwese
nginkosi yakho konke
nginkosi yoswenka kwakho konke nje sengisho ukuthi ke mina ke into ebuye ngiphakamise ukuthi ngenze okuningi ngesikhathi esisodwa futhi angiyiphethe angenzi ngoba ngithi ngenzela ubani lokho kusuke kufike kumina kusuke ingoma iqhamuke kumina ingakho ke ngikwazi ukuya phezulu ngoba lento nje ibuye emazulwini ngizothi mangiphethe la umuntu uthola ukuthi ingilosi yami ethi angenze into ethile ayihlabe lo muntu ngiphethe kanti lento ibuye emazulwini yabukusho ukuthi manje angisibona isidingo sokuthi umuntu aphathe kulesi sikhathi samanje ngoba ikhona i-social media nathi yona esifake ebalazweni angisiboni kangakuthi umuntu athi ufuna baphathe ufuna ini ngoba once ingoma yamnandi izozihambela yona ku-TikTok kobani yabo
lezi ingane osebenza nabo nazo uyithatha aphi mfethu
foshwe zasematsheni kusiyami foshwe
izasekhaya imbusi izasekhaya bese kube hlamba makhelwane kodwa most abazali bami abashana yabo abasekhaya nje umtapo nje
abasekhaya
kuyasebenzeka mfethu no King before sikudedele fowethu mhlawumbe asibuze ukuthi yini esingayilindela ku King Nuba okuzayo siyazi ukuthi uyinkosi yakho konke futhi siseza ngenze ukuthi kukhona obunye ubukhosi futhi obuzayo
singabazi nawe mhlawumbe ungabazi
khona obunye ubukhosi obuzayo inkinga manje ngisane nkinga nje yelinye page la social media ngeke ngisho ukuthi kuphi la kunenkinga khona ngaze kujabula abangangithandi kodwa ngisane nkinga ngilinde ukuthi imali ba right nje bese ngidedele obunye ubukhosi obusha abantu nje bazobele bebona obusha obusha njalo ngoba ngihleze ngimangaza nje yabo ngizalela ukumangaza nje ukuthi abantu babe surprised
and then for if following amaphi ama pages are active and also how does one get in contact with you
soqala lapha ku Instagram la ngisashaya khona kancane nkosi yami inabaninga zibawe le yantu siyayisebenzisa nje
yeah
so isebenzisa nje ngoba nathi sibhatanisa kodwa ngi King Nuba ono 1 nje oyinamba King Nuba 1 lapha inama followers aw 131k Yeah, ngifuna ama million.
Hey, that's big.
Hey, uthi uyastruggle lo muntu 101k.
I don't think so.
Ah, kwenzini impela kwenziwa.
Hey, ezingeni lakho ke nwaye.
Eh, bese ngikuba lapha ngiku ku TikTok, yeah. Ngikhona nakhona. Baningi ngo King Noba Nkosi yami. Kodwa uzobona namfollowing amaningi ku King Noba nakhona. Ona ophethe indondo ngoba ngumqoqwe indondo
profile
noma dot ophethe indondo
I love the energy
kona ngingine lokhuzana ina ma followers awu 608 kuba ngiphazana so noma sika 600k ngina 600k wena kumele bamfollow King Noba bese ke ku Facebook ngu King Noba Media _ k NM. Yeah, bukhona bazobona nakhona ngiphethe indondo nje ngibele ngiyiphethe le ndondo.
Aw madodana.
Nginginama number lapha oh 930 and 30 uhlanga 930k. Ngifuna so shayile.
Close to a million.
A million nje. Bese ku YouTube ke bahambe ba subscribe nakhona ngifuna ukuthola indondo yakho. Shota nje abantu abawu 3000 ukuthi manga subscriber nonke nje la MUTFM. Hayi ngingayithola le ndondo. Shota abawu 3000 khona ngina 97 kuba ngiphazama. Ama subscribers. Yeah, yekhona ngithola khona bese abafuna ukubhukha inkosi yasezweni ukuthi yocula kahle dedela ama hit jabulisa abantu akutholakali mina ke bakwethu nginama office amakhulu amanye akhona international akhona
naphesheya
ungakhuluma nesilungu yabo me inamba ethi 079 804 2414
ngicela siphinde verse
079 804 2414 eh awafona nje khona abantu baye ukufona bathi bafuna uKing Noba bashaya umuco kodwa khuphuke yabo
hey bayakwenza lokho
hayi bayakwenza
kanti ngase so ushiya le abazofuna kuyona bashaya umuco kodwa
khuphuke hayi ushiya next time bese ngikukhona nama email yabo ngisentweni ngeemail yeah ithi King Noba bookings King Noba bookings @gmail.com ngingakithi ngicaba ukuthi imoqala waba ne-email yabo imoqala waba ne-email emzimkhulu
awu bathu ngwazi wasinyatsa emzimkhulu
yes because yama email
yeah
siyabonga kakhulu thank you so much for isikhathi sakho nokuze sijoina nje ku MUT radio sizokhuluma nawe about i-talent lakho uphiwe mfethu yethana ngesilungu bathi versatile awuyinto eyoda awushaya lokho mabona athi ngathi kuyafa lo kuthi kuthowa down ushaye lokhu
uphinde
ubuye nangala mase ukuthi
buyele yini yeah
siyabonga kakhulu for joining us uNkulunkulu wethu ahambe nawe in the industry akunakekele and I wish you all the best man
awu siyabonga kakhulu nabalale nje basale kahle inkosi iyohlaza ikhona ezweni kuze kuyovala siyabonga
ezweni
this is an MUT radio podcast.